sani ali ka don so kɔnɔ a bɛ sabara bɔ ali bɛ sabara bɔ sani a ka don so kɔnɔ a ye tɛmɛ ni yɛlɛmali ye sani ali ka don so kɔnɔ a bɛ sabara bɔ ali bɛ sabara bɔ sani a ka don so kɔnɔ sani fanta ka na an ye baara bɛɛ ban an ye baara bɛɛ ban sani baba ka na sani baba ka ji kɛ daga la a b'a ko fanta bɛ daga ko sani a ka ji k'a la sani tasuma ka mɛnɛ sisi bɛ bɔ sisi bɛ bɔ sani tasuma ka mɛnɛ sani suri k'i sigi a bɛ foli kɛ suri bɛ foli kɛ sani a k'i sigi